ndidliswe nguwe uba nemnandi njena ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe uba nemnandi njena ndidliswe nguwe 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 uba nemnandi njena ndidliswe nguwe 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 uba nemnandi njena ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe uba nemnandi njena ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe
awoza dalise Durban zokufaka iringi shiye laba sambe semendweni ey ndidlise umuthi wentando namehla asegcwele uthando ey ongabanaki lapha bahlezi bexoxa indaba ngoJuni soqophelana
awungoJuni soqopha umlando sobe sishubisa fana kithi iphathi ungangenzelani sekuvume nabaphansi ungasakhuluma mfethu please hlela phansi anganungidlisi luma yicali awugodi ungidlisa kamnandi anganungidlisi luma yicali awugodi ungidlisa kamnandi khona basidlela umona kodwa ngeyiphansi cela uthathe wakho umuntu wami umnyeke phansi mantombazane angiyeke manje ngithathiwe ngeke ngimshiye uma yicali ngikhethile anganungidlisile uma yicali awugodi ungidlisa kamnandi anganungidlisile uma yicali awugodi ungidlisa kamnandi
uba nemnandi njena ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe uba nemnandi njena ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe uba nemnandi njena ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe uba nemnandi njena ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe
yabona sengidlala ikorobela mani yangijulisa sekutha ngibisa bomalume vele basheshise ubuhle bakho samayasi mine bangihlanyisa noma kumnyama enhlizweni yami wena uyayikhanyisa umntwana nograndi osiphethe kahle awufani nobalisa asigcwele smuve suke edebheni siyekosonsela angizokuthengela umuso ograndi oshaya ngebhilteni
uba nemnandi njena ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe uba nemnandi njena ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe uba nemnandi njena ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe ndidliswe nguwe uba nemnandi njena ndidliswe nguwe.